siku wewe Bwana. Ya leo umefanya yananishangaza. Ya leo umetenda ni makuu sana, nina sababu.
Vita mia che mondo da dire. nobody's here. He's a prophetic dancer. Uzema kamata kichwa manake. Sisi ni vichwa na sio mikia. Nikisema kamata tumbo manake. Sisi na uzao wetu. Tukishala na ajabu. Are you ready? Nikisema kamata kiuno. Akitazama pose. Arika kina matuna shikipwani.
Are you ready there? Are you ready there?
Hey!